sanze kuri yisi sinzu kona hajeze besa ngube shango sishaka kongomeza besa niko meze ngube shako wanyuze oya kuyu manga nyabiranze nimba nara yobye sinamenye nzira nimba nino korota sinakanguke urakavura na shaka kugahita na muziki wanyo hengi shiryawe la 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 uri njana narigera kumva hanze la 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 ndirimbo nifuza kuyumvira iteka oya nuza sige no kuri si yabindangiriyeho oya nuza sige ni mama wabusize mu mazabira oya nuza sige na indi mavungu ndesi nukuyiriho oya nuza sige na indi mavungu ndesi nukuyiriho oya nuza sige na indi mavungu ndesi nukuyiriho nuza sige na indi mavungu ndesi nukuyiriho Mujezu tagira mazi
Ni mamu
Na meranga mangwa tagira zuba Changwa maje tagira mafaranga Changwa masirikare wataimunda Nisi nuza sige Nimba narabja siname nyezira Nimba nino kurota sinakanguke Urakavura na shaka kogahita Na muzichi wanjo hengishwe yawe La 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 uri njana narigera kumva handi La 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 ndirimbo nifuza kuyumvira iteka Oya nuza sige no kuri si yabindangiriyeho Oya nuza sige ni mama wabusize mu mazabira Oya nuza sige na indi mavungu ndesi nukuyiriho Oya nuza sige na indi mavungu ndesi nukuyiriho Oya nuza sige na indi mavungu ndesi nukuyiriho Nuza sige na indi mavungu ndesi nukuyiriho